magallan oromiya gamri hasi ya ne chara dufi video sanati ne gejiri akka fadane ya wanda da be figire ni namat jabate jero de lafa akka hana na makina ngella molla gadan bidollo de mu fi hati bolle ne jiru edan itiga fama wajir bulchi sina genna ngella molla ga gejibu mfa gu tokmale gejibu mata nda banne je musman oromiya len hujin warre de nagre gu facci su fere tane fe na kor malkan no er
akkele kopsi tutta tadu listrik demi tor babar kumela mafula lama de chunis erga mita sadar pejel kabe suchin dinik def kijwa magaluta godinale fi nanno romia bak gara gara taskom danga to de kan mama tre magaluta li to romia to kotok pe set tadu jur mal fakata su jep adaba fuchu daf suchi magala ambo ki set tar ka mala ka fakata tratu sake sa ga fun ni tu re obu ma zariun hala jur akasti so
yandin gutuma gutut banada ichuni namarakisa chufa da ichusit namarakisa danji le ndo ngeradu san konkulata mbaya sinfu wara aske samo de mani kan sinfinegan ya rufota dida niya kara konkulata kana tuhu fis warani huna ol titera namni konkulata sa igudabe manasaini banati konkulata kisan basa yoba suba tanimo targa raiku suki kisan na chifane yugude man banaye chun kanjurude
jiratuta magala nakamte kisa abitokko hala magala nakamte kisa juro akastin su
konkulata ngor gudoni warani sanitani galama kitada tatunjuru wadikangaru basinjani galasinjani basinjuma gotchi banjuru dabajera worumi gani jumbo sinana sunyati nakiyawa sikida kampani matara kare sigerenya pasinjiron to kobriya
hala kala isajirenya bau babajuru kode abrakacha jira umpati keja
umpati dakosa to kufarati wae dagincharati adde kapukana galgana ba galasa cholbasa yaddu
kaba jiratan godna buno gitelle magala gitelle wi tasdalbe chukingi jiba kanadan teto isto kibta tarajil kabe garu konkula tawon fe un safi konkula dangi jibo meta soitu ajraje chun kan sandu batan godina lo abawor magala matu kitis nemi jiratan wi tasdalbe ra kanas gejuni ummata ste konkula tawon fe un sa du fe raje chun kan sambil bilan du batan jiratan magala gimbi tokko sakasuma chukingi jiba akadwani tawda batus konkula tawon gara gimbi sena jiru gimbi kitas gara magala tanyin brotti baajiru jechun dubatan haato malee gudne kelle mullegga magala dambidollo kiset suchingi jiba himmulle sujedu jirata magala dambidollo obbulam ibasa
ከተታ ፓርቲ ካፋውን ከጉጆርፋ በከለገርማፋ ለምስማው ከዳስላ ለገሳማሌ ማለታይ ተከሙ ደሞቀን ይመካን ተውፍኔ ዲምቢ ንግፍራ አረተን ዳሄ ፍጥሩ ከነማሊ ሳጅስታን ኦሮሚያ ወከደረ ግድቲ ባየቴ ግራ ጄቻን ኩን ሞዳፈቹ ከባ ደሞቲኒ ያማኒ ዝራን ዳዳ ቦካቡ ከንጀሉ ዳኒ ኩርቲ ዝባኩ ከከማት ለሰሜ ከነቲ ፉፌጅ ወይሽራ አካማጋላ ደምሎ ቲጌጅኒ አባቴ ግራ ካን ማጋላ ከሳት ሎራቲ ሙጅራ ማጋላ ተኩፍ ማጋላ ሱ ይችላል ወልቃን ይችላል ቡካሌን ይችላል ወጫሱ ይችላል ከታሽ ይችላል ዳባይ ይችላል ቤቲ ገባራ ደግሞ ይሞላታ ኩራጊ ይችላል ሲጀሮ ከተከራከረ ቡካሌን ያሙደቱ እንደምሆን ይችላል አባዋን እንደምሻራው ይችላልኛ ይችላል ሳንኩን ኩንረክነ ቡታፊ ይችላል ይችላል
ኩንኩላትሳን ኩንኩላታ ፊምሳ መጋላ ደምቢዶሎ ደንቃሱ ይችላል ማከነ ወሜጅሩ ኦጂ ዳፍታቄ መጋላ ደምቢዶሎ ተፈዱበታ አለጅሩ የረይፍ ሰከተዳ
ያለው ወደነ ከለ ወለጋ ኪናኒ ገላንጅሩ ባጅንጅሩ ገሩ ከተማቱ ሰደ ባጃጆ ተሶዳ ሳዲ ኮማንድ ፖስት ሲንደጂ ማጅሩ አማኪና ካነ ኦሁ መጣም ንጅሩ አማማታ ኩሞሊ ገላት ባይናን ካምንቱ ዝነዴ ኑራ አቾል ሚናኒ ሰንጋ ዋኑዋ አጥታሊ ስና ሲገል ሞሸከተ ኡማታ ሲነሩና አኩመ ጅሩ ተርከ ሶፋ ሲንገ ጅራት አማማቲን ጾመይ ጅራ አጃጅሊ ኡማታ ሲማንጅሩ ካኒ ድድሳ ሜሻሌ ሲ ሚናነ ቾሊ ዋናደዳ ዴማ ጀራን ያቆማ ወሊ ገላጥራ ፈቲጃ ሲደምብሉላ ሲንገምበረ ዴሞ ደንዳሙ ጋርጅማ ሮዝ ዴሞ ደንዳሙ አኩን ወሊ ገላጥ ጉድና ከነጀለ ሶቻ ማንጁ
ሰበብሳ ማል አምዮ ሚቱን ጥቁን ተፈደረ ሜጋ
ኒ አማሳ ንዝዋኑ ወነን ጋምኑ ጻበኔ ሩመጀራ ማለዚ ምርቲ ኡማታ ሰገሌ ኡማታ ደጋሙ ዳዝበኑ ዱገን ንደይዝሩ አማ ሰገሌ ኡማታ ሰነ ሞቱማን ደይዝስቲ ዋኑ ወጥፎፎዳጉኑ
ኦቦ ተሰሪያ ሰፋ እትጋፍተማ ዋጅሮ ቡልቲሳት ነግኛ ጉድነቅ ኢለሞ ለጋቲ ሶቺ አከጉድነቅ ለሞን ለጋ ፈጋላ ደምዶሎት ይሮማ ከነጅብላ ሲ አከስደዱ
ደቆጥቲን ከንዳን ካታ
haala nagaa magaalaa Dambidoolloo fi godina Qillee Wallaggaa jirudha. Sunis yeroo dubbatan 100-100 jedhamus baas haalli nagaa magaalaa Dambidoolloo fi godina Qillee Wallaggaa isa duraanirra fooyyeeraa jechuun dubbatan. Yaaddoo nagaa magaalotaa fi godinoota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti mul'atu furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan jiraattota keessaa akkasitti ibsu.
Biyya bushaa kan jiru qaama dhibbisa alaallatu kana wajjin taa'ee mari'achuu qaba. Yeroo fudhachuu qaba herrega taa'anii buufachuu qabu. Yoo tokko iyyuu bakkeetti dhabbisi mariisisee yaada araaraatiin yaada nagaatiin biyyi keenya nagaa akka taatuuf naannaan keenya nagaa akka ta'uuf irratti hojjechuu qaba. Mootummaan addunyaa kanarraas haa ta'u, Afrikaarraas haa ta'u, akka biyyaattis haa ta'u barbaadamee qaamni sadaffaan qaamni dhimma kana keessaa qabne niyuutiraalii ta'e gidduu isaatii taa'ee jala kana walitti fidee mariisisuu qaba. Maatuma salphaa jira gaasa dubbatanii yoo rakkoo jiru uffatan keenye warra isaanii dhalii kana keessanii biyya bushuun kana duras hin taane arras hin ta'u. Kanaaf mootummaan uummata dhaggeeffachuu qaba. Namoota arwaayitii jiru beektisuu qaba. Qaama kamiyyuu mootummaan wajjin taa'ee mariisuu qaba.
Barsiisaan muummee ikoonoomiksii yuunivarsiitii Amboo Taakkalaa Abdiisaa dhiibbaa daangoo sochii diinagdee geejjibaatiin dhufuu malaa jedhan akkasitti ibsu.
Rakkoon akkasii kun yeroo keessumaa goggoree jedhaa gaafa jiraatu sochii diinagdee irratti sochii hawaasummaa akkasumas siyaasa biyya irratti dhiibbaa guddaa ni qabaata. Diinagdee jechuun gabaabumatti sochii guyyaa guyyaati. Sochii guyyaa guyyaa immoo yoo dhaabbatu diinagdeetu dhaabbata. Hiikkaama diinagdee irraa yookaan galteewwan murtaawaa qabanitti fayyadamuudhaan oomishuu kan oomishanimmoo rabsuu achiin booda fayyadamaa biraan gahu jechuudha. Yommuu geejibni kun gurguramu rabsuun galma gahuu hin danda'u yookaan immoo sochiin namaa hin jiraatu sochiin meeshaalee hin jiraatu kanaaf rabsuu hin danda'amu jechuudha. Yeroo kana kana namni waan barbaade gachuu hin danda'u geejibni bareedinaa diinagdee biyya tokkooti. Kanaaf geejiba dhaabu jechuun diinagdeen biyya tokkoo kan dhaabbatu godhachuu jechuudha. Yeroo sochiin geejibaa hin jiraanne ammoo oomisha kana kan ofii gabaatti dhiyeessachuu akkasuma kan gabaarra jirummoo gara manaatti fidachuun hin danda'amu. Kanaatiif hammana kan hin jedhamne gadii bilbilaan lakkaa'amtu dhabama jechuudha. Akka biyyaatti akka namoota dhuunfaatiif akka dhaabbilee daldalaaf keenyas tajaajilaatti dhiibbaa hedduu geessisuu danda'a. Akkasumas abbootii qabeenyaa irratti hoteelaa fi daldalaa suuqii waan adda irratti kan hojjetu akkasumallee dhaabbataalee faayinaansii daldalaa fi kanneen tajaajilaa irratti hojjetan sektora kun amma boba'aa dhiyeessanii jiru. Sektoroonni adda addaa hojii adda irratti bobba'an sababa geejjibni hin guranneen dhiibbaan irra gahuu danda'a. Diinagdeen biyyattii akka waliigalaatti miidhaa guddaatu irra gahaa jechuudha.
Dubbimaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa sochiin gabaa, geejjibaa fi sochii diinagdee dhaabuudhaaf qaamolee fedhii qaban waamichi isaan yeroo sadi taasisan hin milikoofne ammas yeroo afuraffaaf taasisanii jennaan uummatni harkaa hin fudhannee sochiileen idilee itti uffaniiru jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaatti sochiin daangeffame tokkollee hin jiru jechuun dubbatan. Konkolaataaleen qaxxaamura biyyaas akkasuma sochii irra jiru jechuun dubbatan. Bakkeewwan sochiileen diinagdee fi geejjibaa itti dhaabbatan jedhamanitti gaaffilee gaafataman keessaa gaggeessitoota olaanoo paartilee morkattootaa Oromoo yeroo ammaa kana maleedhaa keessatti argaman ilaalchisee mootummaan furmaata kennuu qabaa jedhamee kan gaafatameef Obbo Geetaachoon gaggeessitootaaf miseensota paartilee siyaasaa dabalatee namni kamiyyuu seeraan gadi waan ta'eef hojiin seera kabachiisuu itti of eeggatamaa jechuun dubbatan. Isarraan kan hafe garuu murtoowwan siyaasaa wantoota barbaadan irratti gadi ta'anii mari'achuun osoo danda'amu gara karaa cufuu fi sochiilee diinagdee ogguruutti wanti nu geessu hin jiru jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.